Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Le ngalura sigu gonden ndedo yontere fuf bangal yewtereji Studio Tamani ben talatare hande noga idi hutane 2022 dum fuddi journal ben suka ben jamwali sakrabe non direto bog jalga fandu hala Mamad Samassé. Sukaɓe lekkumi mali mbiyen puɗɗi baɗɗe joyi mutere golle le mbiyen leydi ndi fof musel en segu cefuki mbiyen le journal meɗen te allaji n jamma taykama le yure le laamu motti mbiyen kiloji kewɗi jamma o mbiyen yarata koyeɗe yalla tewtude ndiyam cakuru 50 kilo lemburu kumuni mbiyen yo wokkat joni o hakkunde ujunere e temedde jeegom e ujunaɗi ɗiɗi e temedde joyi le leydi ndin ka noon jeyoɓeɓe na metta saabi tangol koyeɗe client ɓe ɗin woni semme kabaruji amen hande beeten 31 noga ɗiɗi novembre 2022 bisimilla sakiraɓe tafun ano wiide laamu mali ɓami anñe hadde kala imadraji ɗi gondi ONG ngaji France mbiyen ONG ngaji France jogui jawdi muɗum keña woni ko ɗum ɗo humpita e les communiqué laamu koɓe mali ɓe ɓeydi wiide dun kala mbiyen fay golleji neɗɗaku ɗi na mbiyen e oɗo kabar o mali ɓami oɗo anñe caggal ko leydi France ndi holliti wiide dannan fabaji mayri ko banggal yirwere altinere keñen fuɗɗi mbiyen murtere goy am mbiyen balɗe joyi mbiyen leydi ndi fof on wattu goto mbiyen musil en segu dundu musil en 15 octobre holti wiide ɗum ɗo mbiyen neldi talkuru mabɓe mutere golle to laamu o kanko dranma mayga wonko heɓani kadi fay sanko sita siribe
hannde altinere watti jeene jamde sukal l'école fe goto yiyakala cuuɗi l'école pamari fottade cuuɗi l'école mawɗin sukaɓe jangoɓe l'école cuuɗi pamari fottade cuuɗi dow dowiɗin ɗi fedde gouvernement fottade darinɗe hoore muɗum fu uddama le ñolma hannden nde murtere jande matama le leydi fo e maggal muɗum soni wala guinnittumiya koro yoroso ɗe nokkuje fedde ayem yamiri sukaɓe l'école ɓe yaltale cuuɗi l'école ɗin hooreɓe fedde ayem ne hollitili nde murtere toɓɓe sappo ɓe tewtal haqqeji meɓɓe le ɗe toɓɓe sappo yo ƴewtude honere kabaru jangoɓe l'école cuuɗi dow dowiɗin huncirta hoore le ɗe toɓɓe ɓeɗe tewtira laamu on tinno faabo sukaɓe jangoɓe cuuɗi l'école dowiɗin caggal muɗum ƴewitina moƴƴina cuuɗi l'école fa heƴa e inde meɓɓe le wi secrétaire général fedde ayem ene woddi e jantude e laamukoɓe laamu hakkunde région yana ɗittorraji ana heɓine jogola caggal muɗum fedde ko noddirte syndicat de l'éducation signataire ji 15 octobre 2016 kañ endu ana meeli waɗde murtere golle balɗe tati ɓamde sappo e nayyi sappo e jeegon lewru décembre waro ɓeɗe tewtira laamu on tinno bata toɓɓere neɓe noddirta article 39 ne lewi hooreɓe nde fedde kamɓe kay e gouvernement ɓe acci joɗade jantude ana ɓuuri lebbi hannden guidili noga e jetti lewru ut wa tunno
ga sewu ka men musulɓe holti wiide laamu o fiya dabare men banggal hewtagol jamle ɓen jangginirɗe lasine bakary fomba o keƴaɗo haala kamɓe gonɓe sewu ga wonko hanni mbiyen keƴaɗo amen mohamed sisé keɗen fo sanko fatmata mayga
mali fo wande murtere nde ɗuwde kayyade kidal ɗum fillitoto yeeso laamu o wakkati fou komin kajanno laamu o waɗanamin illa nden dow mumin goni fa hande murtere nde warta timmude illa joom fa nde laamu o jaaɓi e wi amen
mistel fani sakraɓe sewɗo gonɗen banggal yewtereji studio tamani ɓen mbatoto hakkade modu kabar en banggal bemba amen facebook kadi twitter Mbobo chrétien goto mema gollirde ifik horejo dunno nokku centre foi rencontre to hamdallah hultama majji cakkite makko yede ben wonno ñande aswere nogay novembre le bamako ben kanko ben kanko dunno ardi kambe ardi be ex ngaydi ciaka cefaki tafon fa hande do kabar mudun ked ana fes tanko sita sibi
ana tiidi neddo hala watti goto mo o gorko suuta mowel makko ana dari dene amdallah li genni bamako nokku noddirteedo centre foi rencontre soni immobile makko ko noddirte furgo net ana dari atan bafen ana uddita ni daraki no wodiri dum o gorko noddirteedo ayo ono woowi watti 6h bd o ummo o yaha nokku ko noddirte centre foi et rencontre et nexo makko ngal alal ona hani yaade dena kalban kura les miside mebbe tobe julda alan fu kanko ayo tan wonko heddi le nokku mebbe ko noddirta centre foi et rencontre les genni bamako le nde yontere sabe horebe chrétien be ko heewi yehi wadode hijju mu en les genni kita le nde yontere kube wirfiti hannen altinere be mati wi giɗo meɓɓe o suutama ko noddirte ayo police ana wonde wadde lugangoji fa hannden yalla ana heɓa anta honono o gorko suutira ɗum wala arandere neɗɗo ana suute le o église catholique le lewru zon ƴaɓɓino chrétien yimɓe joyon suutama hakkunde muttika e bañal ngara caggal muɗum ɓe yimɓe joyon yoppitama to yimɓe suutiɓeɓeɓe
hebgul jam ceni dam yuti alaji modo to yure nokku be gondo le commission ngudo ngudo moti kiloji noga herobe suka be men nokkuji kewdi jarata kiloji ben yogabe wotroji dun no jogi yalla hebdun jam den no be do yimbe le holiti ben faabe kanko nelado amen to ben moti tun fatma da kuju hebani dun kedda fostango fatma to mayga e sita sidibe
le ngende yure so debbo rimi bidoji ndiyam yimbe makko ngaddantamo mo lota suka mak dun yimbe ngeni ndi holiti wiide rewbe buri tampude do kabaru mun Kumba Sise an holla min tidalla ko jogi do rafi hemde ndiyam
men yame jogi faanu ko woddo me wadan jaamel le wotoroji ko yaata bedoji sappo fatade noge me hebbina dun so me warti do me defirta do me lotirro di won torraji mawdi wonde do amen handen
ko ndungu o welli fe tobere ndiyam wala ton fe ko tawe foraz ngaji nay asa le ngendi ndi dum Musa Boare amiri ngendi yure holliti wiide
Frasia
so ne walan me irne buli ma forage mo ne fume wala nuk ame nuk ko heyreno so an mili asde bunnu so ne walan asa ko yata fa metta teme didi so hewta jam so ne wala dum so nungu helti tan a tawan buldim fu yoran fe so debbo jippini nuk amen ga so ne walane rewben yoga ja nebna mo dogotorore
jiba to ma jiti
yibbe ngendi yure anandarda lam o kanye jom e anniyaji lobbi fu ballabe fu bura rafindiyam gondudo e sabi binde nyawuji kewdi dum woni ko fatmata ko jo hebini studio tamani yude yure
ido watuji di ben le lumoji mali limurkum ni ciugu ben ani kebi ciuguji di hakune ugnerete ma jagu nyaadi di temda jo sefa kanon kambe jobe na meta sabitan gul ko de client be kanko hawa berte wonko hebene ke de fastan ko sita sitibe e fatumata mayga
tiagan lemun kumni lemetedo leedi mali won lemurkum ni won leedi burkina leedi cote d'ivoire ana ciotele lumoji leedi mallu lewi ciottoben lemurkum ni remetedo leedi mallu o buri sodede ni lumoji handen
lemurkum ngarmi sodde ga en won iureji abidja burkina wandu iureji kajalu ko min ciotata ga en sigaso iurata feso tawana tiidi e wakkati mo gonden o di maliga ka heewa sanne
lemurkum ne ana yida to rewbe e worbe fu jeremi kuni kayo neddo goto warta sodde lemurkum ni
lemburu ngarmi sodde jamma fum immina lipton am mi watta he lemburu mi wawa yarde dum so tay lemburu kum wala hen saate feso mi tampi so mo i lemburu mu wuje terde am dum buitan tampere arande mi bawno sodde lemburu sappo sappo ka do gonden na do dum tiidi
lewi yimbe yogabe lemburu kum ana yaafi le nyol ma handen do tram de holliti wi lemburu kum ana moyi e cellal bani adama
ngene yotere meden zum handi mi man halang jawbe podde gonde le kar ngaji di hebni meddu atti moddi leddi fufu si safareji fufu e ben jaa ewde pumar ngaji yottade ben podde e ko nande mudun kanko e sata jaran nelo da men to ben sikasu wonko ben ke da fastango sita sidibe
wakkati nde dawgo ngol weli yimbe tawabe le mobengel won daanibe won kettintobe jimi won gaajotobe min nani neddo goto ana hala wakkati munde fu bismillah mon bismillah mon handen mi waran hollude on safare goto wakkati mun fu nokku o weyliti so jaagirinde nin ana wela yogabe wombe dum welata dum hada ciotto o hinnade golle mun safare nde ana mojji sanne kanyun tan goto ana wawi sawrude nyawuji jeegom kefi jabet dum woni nyaw sukkor cancer kanye tension a wadan seeda le ndiangulɗam bete fu njara do e balde tati ayan lunde mun pake goto teme didi pake ji didi temere tati ko buri haynade dum fu ciotto safare o hokki kala tawado le mobengel fu meda safare nde tafon dum warraka fe hunde so ana fa kumpa mun heddo e yimbe won keddinobe e landade yalla so safare nde ana sawra jati jati no lati fu won koli be safare nde wonbe holaki dum dum woni ko Aissata Diarra hebni studio tamani yude sigasu
Bangal yewtere sembe chatti di yewtere sembe chatti dum woni coupe du monde to ballon quarter 2022 leedi senegal di kenyan fiyama bangal pays ba baddi didi e mer ben le kawrte godde de angleterre fi iran ben baddi jeegom e baddi didi etats-unis e bet pays di galbe kay fe goto way bandu baddu panuko fuf hande ben pide de yu nay angle argentine arabie saoudite watu 10h mexique pologne watu 16h danemark tunisie 13h joka hin france australie watu 19h sakrabe ben nabitindo fa hande segudo gonden bangal yewtereji jout tamani denno ben andon jout tamani yu demde leedi mali fuf sagra mi tino basar fufum putar do bembal ames jotto 3w.jottamani.org man non don viamo 3320 do sede yotre magazine sakirabe rewte meden magazine malikura hande ana fa hande du kabaru ko wete avant projet ben ben nugal seraji leedi mali ben kessal ando gondudo yewtede den no kanko ben Moussa Malle Sissoko wadi imadraji bangal mudun ke dan ko hemen du fesango Umar Wegol e Fatoum Tamaga yo en nyalle jam
ta en nuy gal seriya kessangal leedi meedindi han yewtirede golleji no armi o worino anali hen ido wonde wadude halaji kewdi le nokko kanko docteur Ibrahima Eli Diko gonnodo e wakande balli fitonde do dewtere o hali ko lati sababu mudum
parce que pour nous c'est
un waran latare sababu sorda sibe jokka e sariyaji leedindi tagal mu yewde no leedindi hani nangirede e dun jogi nafa homo fu anda golle mu e darnde mu le golleji leedindi darnde mabbe le leedindi renude leedindi kanye bibbe leedindi
l'intégrité du territoire
fedde humnide kabaru ndena golle walde CNT nde be bidido golleji pewi sanne kanko goto jokka lamido ndedo fedde mu no dirta Fuseinu Watara o wi armé darné mudan mawni sanne no gotuma ko leddi wori
cela va empêcher
wara hande wande golleji di kana no lati fu mali fuddiri démocratie yibbe mbino l'armée wala darnde mawdo le démocratie dum woni ko hana leydu fu jabando démocratie an hani fawde gikkamun do l'armée o
son posé c'est leur armée
ngolo jara yomo jangino jande do dowre o wi ko wayltali hen ko fab jalon be kan fiwtirde no golleji armée o wondi e wayltirede no sabi de darnde ben ar mawni sanne fa yotto sergaji bamade le leedi meedin di kobno dirta loi de programmation militaire
pour montrer que malgré
no lati fu an hani ko armée o andene golle mun dido bo andene be jogirta golleji leedi ndi e batta sariyaji di fe ko be coodino kawarde ko hala mun heewi soni tawe le nuygal sariyaka won tobere keyanaado l'armée o homo fu an hani gollirinde dum
question relative aux armées
kanko no dirtede Mahamadou Konaté gota andando kabaru ndenaago o yungol do sariyawla no wodi o yiko sakiti ko tan won ko be jewti e no dido golleji wori
won kulleji ngodudi kan di tawede le sariyaka yimbe hewbe hala mun en kewi nafa o halata tan won kulleji di hana mawninede le leydi ndi do teddengal men fu fe hunde hana wajibinede le leydi ndi so tawi nafa yimbe wala hen
mitete ni wilongol o sariyawol kessol bama ngol le leydi meden di be biyo helloji 83 irun tonga le no gal sariyengal ko no dirta article 195 le arande to yo do helloji no ga e joyi non irun tonga no le sariyawol ngol no dirta article 120 wattu joni o dido sariyaji be kolli tan dun le bot conseil des ministres en farde mudun nabed le wotteji de no dirta referendum ko hani wadde le leydi meden di le lewru mars 2023